filaaya abdi waxa ay filaysay inay ammaan ku tahay kadib markii ay raacday gaari ay wateen ciidamada ammaanka ee kenya iyada iyo lix qof oo rayid ahi sanadkii 2017 jidgooyo waxa u galay xoogaga al-shabaab kooxdan islaamiyiinta ah ayaa miina baabuurka u dhigay kadibna rasaas ayay orda kaga qaadeen waa tan bilaaya abdi oo dhacdadaasi ka hadlaysa
My leg was bleeding. One man injured me. I tried to duck.
Look, Taya, dig a day. Ninaya, it took tea. Kagabayan is here, Habada. Or Tayana, you got daddy. If he had a guy, you saw the car, I see who got in and didn't pay. Hatay, so go on if you're in.
Saddexdii askari ee baabuurka watay way yaaceen shan qof oo rayid ah oo ilmo yari ku jira ayaa weerarkaasi ku dhintay. Bilaaya Abdi waa ay badbaaday laakiin ilaa bishii Janaari ee sanadkan ayay ku qaadatay in xabadii laga soo saaro welina falida ayaa qoorta iyo lugta kaga jira waa tan mar kale bilaaya abdi
My father told me to return home, but I told him the road is not safe. Before, I was farming my land for my family, but now I've become a disabled.
Abe ayaa igu yiri soo guriyo noqo, laakiin waan u sheegay inaanay waddadu aamin ahayn. Ka hor beertayda ayaan qoyskayga uga shaqeynayay, laakiin hadda waxaan noqday qof naafo ah.
Ilaa waagaasi dowladda Kenya waa ay ka joojisay inay dadka rayidka ahi la socdaalaan askarta la dagaalamaysa xoogaga al-shabaab dagaalkaasi dabada dheeraaday Irungu Majari waa madaxa gobolka Lamu
The terror groups mainly target security vehicles and security officers so by having civilian on those vehicles you know they also become targets
kooxda argagixisada ahi inta badan waxay beegsadaan baabuurta ay wataan ciidamada yada ammaanku iyo askartu markaas haddii ay dad shacab ahi baabuurtaasi raacaan iyaga laftoodana waxay noqonayaan in la beegsado ciidamada kenya ee ammaanka ayaa fuliyay duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada al-shabaab kaynta booni oo ku taala waqooyiga bari ee kenya sanadkii 2015 waxaa ahayd in howlgalkaasi uu qaato dhowr bilood laakiin shan sannadood kadib weli ciidamadu waxa ay la daala dhacayaan weerarada al-shabaab dadka tuulooyinka meesha ka dhow degina waxay cabsi ka qabaan inay kaynta gudaha u galaan abaalo waaro waxa uu degan yahay kayntaasi boni
suna wa watu kionekani
si watu if you are staying in the forest
haddii lagugu arko kaynta waa lagu dili karaa waa xayawaan ku nool kaynta xaggooda waxba kama tihid halkan inaan gaajo ugu dhinto ayaa ii fiican halkii aan gudaha fog ee kaynta gari lahaa iyaga oo arkay ammaan darrada ayay kooxda al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga militariga ee ciidamada kenya iyo maraykanka ee lamu saddex askari oo maraykan ah ayay ku dileen ciidamada ammaanka ee kenya waxa ay ku howlan yihiin ammaanka kayntaasi dadka deegaankuna waxa ay la daala dhacayaan inay shaqaystaan nolol maalmoodkooda